Magic RCL, Magugo Digital.
What do I know? Kupenda.
We are go physical.
What do I know? Kupenda.
She a Magic RCL, Magugo Digital.
Kwa uzuri umempita senorita. Senorita. Upo tofauti sana mama sita. Rangi yako chocolate. Umepima una veti. Kukukosa mistaki. Kuwa na mini kupeti peti.
Unajitokeza kukupenda. Kisha iva niletunda. Niwe Adam, niwe Eva.
Oh, 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 forever.
Penzi lisishuke nipende. Kama lipo chini lipande. Mama akutunze kitenge.
Oh, 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 forever.
Watu wana kupenda.
We are go physical.
Yani watu wana kupenda.
She a pretty girl, she a love Magugo Digital.
Watu wana kupenda.
Oh, sote tuna kupenda.
We are go physical.
Yani watu wana kupenda.
Oh, na, 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 na. Oh, tuna kupenda. Wokinu naga. Rana kosa. Kinaga obaga. Unanikosha nime nyimbo kama radio unikanyage kama dekio nime zote mbaka pambio usiniteze kama mwenzio nitapunguza mbaka mitikasi nitaacha kuvutaganyasi nitakuficha kama armasi na kupenda zaidi raga mafi baby mama sita
Come
on to Cutland, Georgia. Man's way don't find a mean a noga, mean a koga, mean a bonga. Penda villa wit will no songa. Na penda villa who could fool. You can vibe with my ninjas. Villa who just skin out on a time ya kuringa. Na penda villa. Vile kona vibe mama. Hata bila joint niko high sana. Sana vile umefungashia. Agana nisi kwa jina. Wino modo modo.
Wino modo modo.
Wino modo modo.
Wino modo modo.
Watu wana kupenda.
We are go physical.
Yani watu wana kupenda.
She a pretty girl. She a love Magugo Digital.
Watu wana kupenda.
We are go physical.
Yani watu wana kupenda.
Tokelezea,
tokelezea,
tokelezea.